housenavier.com.
Masrenjenga tuwana wa
Masuka ni kumasule
Timit DJ Nduna mono pe no pe
Muko puto music
Amuna wanga muzanifuna Sigulina muzanifuna Imwe munabanga muzanifuna siku ina muzanifuna imwe kaka mwana muzanifuna siku ina muzanifuna oh muzanifuna muzanifuna imwe zinzanibeza imwe munabanga oh muzanifuna muzanifuna imwe zinzanibeza analonena kuti kuganja Ukapita mamuna ukamvere Imwa muna wanga mwina mwaiwara Tinatanga na tiribe karikose Tinaruko na pasaka muna wanga Ndiye kutitipembera kwa namalenga Mulungu watikumbukire pa ukwati watu Tipase chuma kutivikale bwino Chuma tachipeza koma tumabanja ya tunichireso Makamba mao Mapeza kazi wena Samba ize tirina doti Omandi guzani Oh muzani funa Muzani funa imwezi mzani pe Inendi guzani Oh muzani funa Muzani funa imwezi mzani pe Mazimene mwandijita Oh, muzanifuna Muzanifuna, imwezi mzanipe Mwandipitisa muzowawa Oh, muzanifuna Muzanifuna, imwezi mzanipe Ipanja ni mavuto Oh, muzanifuna Muzanifuna, imwezi mzanipe
Amuna vanga, zona dimwa chinja Sinalibwino boyamba kwa mano lelo machulusa nkanza Ndikati ndifuse kaya nkani ya ingono paka kundipanda Nanga nditani mai bana wakula ndingofela banda Ii, nagumbuka kale lija dinalibe juma Dinalikukala bwino chumwe mwechoti takala ndijunya Kumano lelo zaenda mpaka ineo kuti ndichitwe puma Musisi mfela jisoni kunali yanzano anali ndichuma Lelo mapeza wina, mwili nshikundi china Ifeyo ipantima, tikala buanji mapeza wina Kumape mzandifuna Daddy mzandifuna na nene sabe mzandifuna
Oh muzandifuna muzandifuna imwezi mzanipeza Oh muzandifuna muzandifuna imwezi mzanipeza Oh muzandifuna muzandifuna imwezi mzanipeza Oh muzandifuna muzandifuna imwezi mzanipeza
Easy Does It Lodge Anderson Zulu Chatiza Party 3 Mwami Poda Ndakuona
Oh,
Zanga ni funa, ndawe ni funa, na imwe zina kwa zabele kuno
Kawe.